Njia ina jam sasa wapenda pita Nimekaa karibia saa sita Sasa tukaa nimechoka Oh baby Sijamwona long time now Nona rude toka mwezi jana Nimesha mwambia mama Nimefika tangu mchana Anajua nimesha fika Mesha fika wamekasirika Alipika tangu mchana Ila sasa lunch imegeuka dina Nimechoka kupiga honi na Atuelewan, nimechoka kupiga honi na Beep, beep, atuelewan Beep, beep, move out the way Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani Una jam baby Una jam baby Hello Unafanya hivyo nakosea mama Unanikatia simu unanionea We ungekwepo ungejionea Unafanya hivyo nakosea mama Nakuomba mpenzi ungoje Nijani naja niombe Nimechoka na kuja tule Huruma nione Nakuomba mpenzi ungoje Nijani naja niombe Nimechoka na kuja tule Huruma nione Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Ili kama ni kesi na iwe Atuelewan Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Ili kama ni kesi na iwe Atuelewan Nimechoka kupiga honi na Atuelewan Nimechoka kupiga honi na Atuelewan Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani Una jam baby I love you so much I love you mama I love you mama Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Atuelewan, beep, beep, move out the way Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani Kuna jam baby Beep, beep, move out the way Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby, natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani, kuna jam baby I love you so much, I love you mama I love you mama, I love you mama I love you so much, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby I love you so much I love you so much, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby.